jeclaayeen waxa kugu baqaya baladkii jigjiga iyo deegaankii ballaadhnaa qurxo wada toogay baye tukubadistubugo ku fadhiista haddaan lasu baaqayn lasu barnaxaynin bismillaahi waadiin bala bad xijaaban kuma beedh cashoqu kuma baaqi karo adan ku go'aya in garwaaqsa gabadh yahay tukubadistubugo ku fadhiista haddaan lasu baaqayn lasu barnaxaynin bismillaahi waadiin bala bad xijaaban kuma beedh cashoqu kuma baaqi karo adan ku go'aya in garwaaqsa gabadh yahay bilanay walaalay baridan jeclaayey waxa kugu baaqaya baladkii jigjiga iyo deegaankii ballaadhnaa qurxo wada toogay baye bilanay walaalay baridan jeclaayey waxa kugu baaqaya baladkii jigjiga iyo deegaankii ballaadhnaa qurxo wada toogay baye bogayo halbuulaha beerkeeya wadnaahayga hoy bilanay kutabaye uma balmaraaye cashaqa habaylihi bashada ilaa qaabo bogayo halbuulaha beerkeeya wadnaahayga hoy bilanay kutabaye uma balmaraaye cashaqa habaylihi bashada laqabu debidid kasi boodda misna balra aniga barida debid waan ku gayno dalka buksiine debidid barada hayki baqa dheera hesaha baro jabalo leeda kutumi bahilacna soo baro debidid kasi boodda misna balra aniga barida debid waan ku gayno dalka ka buksiine debidid barada hayki baqa dheera hesaha baro jabalo leeda kutumi bahilacna soo baro bogayo halbuulaha beerkeeya wadnaahayga hoy bilanay kutabaye uma balmaraaye cashaqa habaylihi bashada ilaa qaabo bilanay walaalay baridan jeclaaye waxa kugu baaqaya baladkii jigjiga iyo deegaankii ballaadhnaa qurxo wada toogay baye tukubadistubugo ku fadhiista haddaan lasu baaqayn lasu barnaxaynin bismillaahi waadiin bala bad xijaaban kuma beedh cashoqu kuma baaqi karo adan ku go'aya in garwaaqsa gabadh yahay bilanay walaalay baridan jeclaayey waxa kugu baaqaya baladkii jigjiga iyo deegaankii ballaadhnaa qurxo wada boogay baybe.